na chumpendea. Mara tunagombana, tunapatana asilimia. Minampenda nimesha zama, akisikia na kohoa tanza lawama kanizimia. Na mkwe ananipenda sana, hey. Na misi uwepo, makisi na mideko, anishikisha upepo, na isi nipo kwenye ndoto. Hana nipenda hana huyo, hana nipenda hana hana, hana nipenda hana huyo, hana nipenda sana, hana nipenda hana huyo, hana nipenda hana hana, hana nipenda hana huyo, hana nipenda sana. Sasa kishikana nasa mwenzio, mwenzio, nimepata chaka nazikwa hapa babyo, babyo. Na mini kilikisi na moja wala mbili, nimepungua akili one time. Ile michezo ya siri siri tukiwa gatu wawili, na anavoi badili kata zile king kikiri ya kipingiri bingiri ya nikachiri kachiri saga. Tena kizidi shabiri atanikuta muimbiri, mana siyo siri ni minasa, hey. Hana nipenda hana huyo, hana nipenda hana hana, hana nipenda hana huyo, hana nipenda sana, hana nipenda hana huyo, hana nipenda hana hana, hana nipenda hana huyo, hana nipenda sana.